Isitatimende sabezindaba. Isitatimende sabezindaba mayelana namahhovisi ezomthetho okhakha umlilo. Umnyango wezemisebenzi yomphakathi nezingqalasizinda uyazi ngomlilo oqubuke ebhilidini lomkhandlu wezomthetho eliku-123 Paul Kruger Street ePitoli. Umlilo uqale ngabo 20 past 8 ngomhlaka 5 mandulo 2022. Akusizi lutho ukuthi umlilo awuzange udlulele nasebhilidini lenkantolo enkulu yaseNorth Gauteng eliseduze nebhilidi lomkhandlu womsebenzi wezomthetho. Alikho ibhilidi elingaphansi komnyango womphakathi nezingqalasizinda elithintekile ngenxa yokuqubuka komlilo. Akubanga khona ngisho ukukhishwa kwabantu enkantolo enkulu yaseNorth Gauteng. Ukuqhubeka kwenkantolo kwaqhubeka ngaphandle kokuphazanyiswa yisigameko. Njengomnyango wezemisebenzi yomphakathi nezingqalasizinda, sizoqapha isimo ukuze sigweme noma yikuphi ukuqubuka kwezakhiwo ezingaphansi kwethu.